Let's take our Bibles and look once again in Acts chapter 20. And my text for this message is just going to be one verse, verse 28.
Tatenti tsagulene mabhaibhuru atu mwemweri jala machitidwe chapter 20 ndipo mutunga watsikula lero tu muvesi imodzi yokha ya 28.
And I want to speak with you about the church that the Lord Jesus purchased.
Ndipo ndikhala tikugawana ndi inuyo za mpingo umene Yesu Kristu anaugula.
Here in verse 28, Paul speaking to the elders of the church of Ephesus says to them, "Take heed, therefore, unto yourselves and to all the flock over the which the Holy Ghost hath made you overseers to feed the church of God, which he hath purchased with his own blood."
Ndiyo yomwe kunena kuti tadzichenjerani nokha ndi gulu lonse pamenepo mzimu woyera anakuyikani oyang'anira kuti muwete ekereziya wa Mulungu umene anaugula ndi mwanzi wa yeyekha.
Now in this one verse there are three key points to consider, but we'll only consider one in this message.
Mukamayang'ana tu mundime iyi muli mfundo zitatu zomwe zikuonekera mu vesi imeneyi komano leroli tigawana mfundo imodzi yokha mu uthenga wa tsiku la lero.
The first point to consider is who is the church?
Ndeno mfundo yoyamba imwe tikhale tikuyang'ana iyi ndiyonena zonena kuti kodi akamati mpingo ndi ndani?
Here in verse 28 Paul calls it the church of God, God's church. And in the first part of the verse, he tells the elders to take heed unto yourselves and to all the flock. It doesn't say flocks in plural, but flock. So it describes this church of God as an assembly of sheep.
Ndiye mukamaona munonso yambirirayo mtumwi Paulo polankhula ndi akuluakulu ampingo amawuza zonena kuti tadzichenjerani ndi gulu osatitu ndi magulu ayi koma ndi gulu limene ndilimozi kusonyeza zonena kuti akamanena za gululo ndiye kuti ndikusonkhanisidwa kwa nkhosa zosiyanasiyana zimene zili pamodzi.
Here's a clear indication that the Lord Jesus Christ is nothing less than God himself. Because the Apostle Paul here calls the church of God. In other words, it is God who has chosen this church, and it is God who has purchased this church through the Lord Jesus Christ, and it is God who has called out these sheep of this flock.
Ndifayake Paulo polankhulatu za mpingo uwu anayikulankhula zonena kuti gulu la Mulungu kusenza kuti ndi Mulungu mwini wake amene analisonkhanisa gululo ndipo atalisonkhanisa analigulanso yekha chifukwa chake kuti chonena kuti gulu kapena kuti ekereziya wache wa Khristu.
So that's the first point that we want to consider is who is this church.
Ndi chifukwa chake mu mfundo yoyamba ya tsiku la lero tikulayang'ana kunena kuti kodi mpingo umene uni ndani amene akutchedwa kuti mpingo uni ndani.
The other two points we will come back to in another message, but the second one is the very price that was necessary to purchase the church.
Mukamayang'ana tu pa mfundo imwe ikutchulidwa apa kapena pamene akulankhulira apa pakumveka mawu akugula mpingo kusenza kuti panali mtengo wacho umene unafunika kuti mpingo ugulidwe.
Here it's called the church of God, but it says which he hath purchased with his own blood.
Indero akunena zonena kuti mpingo ndi wa Mulungu ndithu koma apitirizanso kunena kuti umene anaugula ndi mwanzi wache.
We know that God himself is a spirit and therefore would not have blood.
kidziwa kuti Mulungu ndi nzimu ndipo mwa nzimu uyo simungakhale magazi ayi.
So here it speaks to God in the flesh that the Lord Jesus Christ took on and came and shed that blood in order to purchase this church, but it was nothing less than the blood of God. But we'll take some time to look at that in the next message. The third point to bring out of this one verse, and again will be for another time, is the solemn charge that is given to these elders as to how they're to care for the church of God.
Ndetu mfundo yomaliza kapena mfundo yachitatu yomwe kuonekera apapa ndi mpingo umene Paulo anasankhako akulu-akulu amene amauyang'anira mpingowo umene ukuoneselwa pamalo apa.
But let's look at, for this message, who is the church? Let's remember here, because we've been studying through this chapter, that Paul has come through on his journey to Jerusalem and stops at a seaport near Ephesus and calls for the elders to come meet with him. This shows already the care and love that the Lord had given the apostle for the church, the Lord's sheep. The Lord was directing him to Jerusalem, and from there it was told him that nothing but bonds and suffering awaited him. We saw that already in verse 23 and 24, where he said, "Save the Holy Ghost witnesseth in every city, saying that bonds and afflictions abide me, but none of these things move me, neither count I my life dear unto myself, so that I might finish my course with joy, and the ministry which I have received of the Lord Jesus to testify the gospel of the grace of God."
So
here we have the Apostle Paul traveling very many miles over much land to preach the gospel, and now going to Jerusalem, coming to the seaport, he calls these Ephesian elders where he had preached before and stayed with them, that they might come see him for a farewell.
Ndero abationa kuti Mulungu anamthandiza Paulo uyu kuenda mitunda itali mukulalikira uthenga wabwino ndipo sokana pobwerera ku Yerusalemu Mulungu anamtsogolera kuti aime kumalo kumene ndi ku Efeso kuti asazikane ndi abale.
But even these Ephesian elders thought very little of the journey that they had to make between Ephesus to come to Miletus. It would have been about 30 or 40 miles on foot. And as most of these congregations of the day, they were small and they were poor. And But none of this kept them from coming to see the Apostle Paul. Such was the tie, such was the fellowship that the Lord had given them one for another.
And
we know that this was a very emotional time for them, because in Acts 20 and verse 37 and 38, it says they all wept sore and fell on Paul's neck and kissed him, sorrowing most of all for the words which he spake, that they should see his face no more, and they accompanied him unto the ship. But even with this in mind, Paul was faithful to exhort them as to who it is they were and what is the church over which God had made them overseers.
And
here's a point that I want all of us to consider, is that if the Lord has raised up to serve Christ, then nothing should deter us from accomplishing that for which he has raised us up, and that is to feed his sheep, to care for his church.
And
as Paul had told them there in verse 24, all along his earthly journey, his one ambition was that he might finish the course with joy in the ministry, which he says is the gospel of the grace of God. That's what the ministry is, preaching the gospel of the grace of God. There'll be much opposition and difficulty and suffering in serving the Lord on behalf of his church, but we do that which the Lord gives us to do by his grace. And what is most important is to know that wherever the Lord has placed us, and we're all in different places here in the world where the Lord has raised us up to care for his flock, but wherever that is, we're reminded that it's not our work, but it's Christ's. It's not our church. Let's don't use that language when people ask us, say, well, my church is here and this is my church. No, it's God's church. As Paul tells them there in verse 28, take heed therefore unto yourselves, first of all. In other words, be reminded that we're nothing but servants, and to all the flock over which the Holy Ghost has made you overseers, to feed what? The church of God. That's whose church it is.
Andi chifaja ke Paulo amakawa simikizira mundimeka ya 28 imene amanena kuti tazichenjerani nokha mawu watu amakawa nesira kunena kuti iwo asamazitenga ngati kuti gululo kamina kuti mpingo ndi wawo ayi koma ndi mpingo umene Mulungu anagula mwini wache ndi mwanzi wa mwana wache ndipo kuti zimu woyera athangatira kudzusa iwo amena kubwera ku mpingo.
I have a little quote that I printed off years ago. It's almost been 15, 20 years ago that hangs by my desk.
And
the title of it is The Work of a Pastor.
And
I put it by my desk so that I will look at it every time I sit down to remind me, just like this scripture, that it's not my work, it's the Lord's.
And
the quote says, all the work we are doing is Jesus Christ's work. All the sheep that we have to shepherd are His sheep. The souls that we have to feed were brought to Him and were bought with His blood. And then the last part says, it is not my church, but His. And so he cries, feed my sheep. This is an amazing truth to consider what God thinks of the church that the Lord Jesus Christ purchased. In other words, the church is God's treasure. That's an amazing thing when you think that we're nothing but sinners, and yet God would be pleased to set His affection upon such as we are for Christ's sake. Now, this is important for each of us because where we preach, we don't gather in great numbers. There are times, even here in Shreveport, we have meetings where there's just two or three of us that gather. But think of yourself as an under-shepherd, and that these are the Lord's sheep that He is bringing to you to feed. Are you for that going to minimize the importance of even feeding one or two of the Lord's sheep? There are a lot of people when they read about the church of Ephesus or they read about the church of Thessalonica or the Philippian church, they think of these as large congregations, but they weren't. They were so small they met in homes. And yet, those that the Lord had called out by His gospel and brought under the leadership of these various pastors of the day, those were precious in God's sight because he had chosen them and Christ had redeemed them.
Komatu kwa iwo amene Mulungu Atate anawakoka chifukwa cha uthenga wabwino anawabweresa ndi kuwayika ngakhale anali wochepa kuwayika pansi pa iwo amene anawayika ndi azilalika amene analipo nthawi imeneyo Mulungu anawawombola ndi magazi ake kuti anawapatsa mtima onena kuti akhale na kudzichepetsa kukhala pamodzi.
Here they were to leave the Apostle Paul, and we see there just how emotional a meeting it was, and they were to travel back to Ephesus, which was a large city, very idolatrous, and go back and meet with a small number called the church. And yet, how important and valuable that church, that number, was to God himself.
Mchifaze mukhoza kuona apa mtumwi Paulo posangoyang'anira kuchepa kwake kwa anthu koma kuti iyeyo anali nako kuyenda mtunda umene ndi wautali kwambiri kukafika ku Efeso cholinga cha iyeyo nkunena kuti akakumane ndi abale ngakhale abale wakuoneka wochepa koma chifunda kuti ndi nkhosa kapena kuti ndiwogulidwa ndi magazi a Yesu Khristu iyeyo Paulo chinamkhuza kuti ayende ndi kukafika kukakumana nawo abale kukachezera.
I pray that we as preachers would never minimize even the few where we preach that the Lord has purposed should be drawn to hear the gospel of his Son.
You
notice here in verse 28, the church doesn't have a name. It's not the First Baptist Church of Ephesus. It just says the Church of God. Religion likes to have names and denominations and titles, but as far as God's church is concerned, it's one. It's God's church. It belongs to him because the Lord Jesus Christ has purchased it. There's a parable that the Lord Jesus Christ gave concerning his church. And it's found in Matthew chapter 13 and verses 44 to
46.
It says here in Matthew chapter 13 and verse 44, again, the kingdom of heaven is like unto treasure hid in a field, the which when a man hath found, he hideth, and for joy thereof goeth and selleth all that he hath, and buyeth that field.
Chimene munthu anachipeza chobisika ndipo kuchikonda kwache anachoka anagulisa zonse anali nazo nagula munda umenewu.
And then again in verse 45 and 46 of Matthew 13, he says again, the kingdom of heaven is like unto a merchant man seeking goodly pearls, who when he had found one pearl of great price, went and sold all that he had and bought it.
Wakufuna ngale zabwino ndipo mmene anapita amene anapeza ngale imodzi ya mtengo wapatali anapita anagulisa zonse anali nazo nayigula imeneyo.
Now there are a lot of preachers when they read this parable, they say that the treasure in the field or the pearl of great price is Christ. And so they preach that we need to be willing to give up everything to have Christ. That's how they preach it.
ndiyo akamalalikira amanena kuti ifetu kufunika kukhala ndi mtima wofunitsisa kuti tigulise zathu zonse kapena tisiye zina zilizonse kuti tikhale ndi Yesu.
But I will tell you, the treasure in the field and the pearl of great price here is not Christ, but his church.
Komatu ine ndikusimikizirani bwino kunena kuti chuma chobisika chimene chikulankhulidwa apa komaso ngale ya mtengo wache si Yesu Khristu ayi koma ndi mpingo wache.
Christ is the merchant man. He is the one who gave up all that he might come into this world to redeem and to purchase that church that was hidden in the field. In other words, it was in this world and yet given him of the Father.
Komatu Yesu Khristu ndiye mwini mundayo amene anasiya ulemero wache kugulisa zake zonse kusiya ulemero wache onse ndikubwera kukagula mundawo kukagula kapena kuti chumacho chimene chinabisidwa kunena kuti chinali chake koma tsopano anthu anachita kuyikidwa mwana aperekedwa kwa iye ndi Mulungu ndiye kugula kukawombola mtengo wache.
You can see how it's put there in verse 44 that the kingdom of heaven is likened unto what? A man. Well, who's the man? That's Christ.
Mukhoza kuona mmene akulankhula zonena kuti ufumu wakumwamba uli wofanana ndi munthu kusonyeza kuti akamanena za munthu uyo ndi akulankhula za Yesu Khristu.
And again in verse 45, the kingdom of heaven is likened unto a merchant man. A merchant man is one with all the wealth. That's the Lord Jesus Christ, with the ability to come and purchase this treasure in the field.
Pamene mundimeka 45 akunena kuti ndipo ufumu wakumwamba ufanana ndi munthu wamalonda. Munthu wamalonda ayo ndi Yesu Khristu amene adali ndi chuma chokwana kuti akhoza kugula mundawo.
Who is this treasure in the field? Well, it's the elect of God, those that God set his favor upon from eternity, that are in this world and for whom Christ came to redeem and purchase.
Ndino akamanena za chuma chobisikacho akulankhula chuma chokuti ndani. Chuma chotu ndi mpingo wache umene Atate anawika mdziko lapansi ndipo unafunika Yesu Khristu kuti abwere akagule munda kapena kuti akawombole munda wake kupereka mwoyo wake kuti akawombole mitima ya iwo amene Mulungu Atate anawasankhira kuchokera pachiyambi.
2 Corinthians chapter 8 and verse 9, Paul writes of this. He says, "For ye know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich," see, that's what a merchant man is, "though he was rich, yet for your sakes he became poor, that ye through his poverty might be rich."
Chisomo cha ambuye watu Yesu Kristu kuti chifukwa cha inu anakhala wosauka angakhale anali olemera kuti inu ndi kusauka kwache mukakhale olemera.
When in the parable in Matthew 13 it says the merchant man sold all that he had to purchase this field. Well, what did Christ do? Gave up his glory as God and came to this earth and became obedient unto death, even the death of the cross. That's giving up everything. So how important, how valuable is this church to God himself? It's so valuable that he calls it his church. That is his treasure.
Mm-hmm.